call me.
Kaka Empire is the lifestyle.
Hello? Hello?
Kama si pesa ukadil buda,
don't call me.
Kama ni mradi haina do,
don't call me.
Kama ni fala sina time buda,
don't call me.
Kama si pesa, 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 buda don't call me. Don't call me.
Fijasho imwagiki, nana wax na KBD. Business ni pesa, feelings pele KBB. Jesus niombedo, tutaribu urafiki. Believe me, italeta unafiki. Hustle gang, kabla niende juju kwa baba. My boy wangu backlift wako juju ya jaba. Ukigusa pesa yangu buda nda kutendea,
kutendea.
Kama sio biz buda bado tembea. My boy nasema I'll prepare a table. Waone ni kidish. Rappers wako dead. Ana make moves and let me na wish. Kwa public myself, kwa DM matusi. No wonder peso bring jealousy na chuki.
Kama si pesa ukadil buda,
don't call me.
Kama ni mradi haina do,
don't call me.
Kama ni fala sina time buda,
don't call me.
Kama si pesa, kama si pesa, kama si pesa, kama si pesa, kama si
na vile na whole notes, utadhani niko quiet. Wacha pesa yonge, usidhani niko quiet. Kona ikona paper cut, utadhani ni ya mjengo. Apo nje ya bank, ndio nawekanga mtego. Another one, kali jana jua kaka. Akona key, energy, ni ya servant. Na jina, ni ya king, it's your biz. Namba mteja, squeezy league, buda major. Chinku nipe moja keja. Alafu check pewa. Sana ilikuwa na ndondo, kichwa ilikuwa na cornrows. 4 days in a row bro, inahitaji rojo. Na hizi sio malow blow, wanajua una deal na top shatter. Bado ongei pesa, buda shatter.
Kama si pesa ukadil buda,
don't call me.
Kama ni mradi haina do,
don't call me.
Kama ni fala sina time buda,
don't call me.
Kama si pesa, kama si pesa, kama si pesa, kama si,
kama si, kama si pesa,
kama si
pesa.
Buda don't call me, don't call me.
Hello, hello. Hey, song as we skip on. Hello. Oh.
Don't call me.
Hey, babe, mambo. Okosa. Eh, ati Abuja, tukutane Abuja.